Nshuti mukunzi uteze amatwi iki gitabo, mwibutse ko iki ari igitabo Intambara Ikomeye kinini. Tugeze ku gice cya cumi, amajyambere y'ubugorozi mu Budage. Kuzimira kwa Ruteri kwababaje benshi mu gihugu cy'Ubudage. N'abanzi be bageze ubwo bagira agahinda kenshi kubwo kutaboneka kwe kuruta uko bari bararakajwe no kubaho kwe. Ahantu hose bibazaga uko byagenze. Inkuru mbi zakomezaga gukwirakwizwa, nuko bamwe bakemeza ko yaba yarishwe. Barijujutaga cyane, bitari mu nshuti ze zikomeye gusa, ahubwo no mu bantu ibihumbi byinshi batari barigeze bagaragaza ko bashyigikiye ubugorozi bwe, ndetse bamwe ntibatinyaga kugaragaza kuzamuhorera. Abayobozi b'itorero batangira kugira ubwoba mu gihe babonaga abantu bivovota kandi bababaye. Nubwo mbere bari banejejwe n'urupfu bageneraga Ruteri, noneho bari bageze aho gushaka uko bahunga umujinya w'abantu. Abari bamufitiye urwango n'umujinya mwinshi igihe yisanzuraga avuga, ubu bari bageze aho bahinda umushyitsi babitewe no kutamenya aho ari. Bandikira Archbishop w'i Mayanzi bati, inzira imwe rukumbi isigaye yo kudukiza ni uko twahaguruka tugacana amatara, maze tukajya gushakisha Ruteri aho yaba ari hose ku isi kugira ngo tumuzanire abaturage bamutwishyuza. Itegeko ry'umwami w'abami ryasaga n'irifite agaciro k'urwandiko gusa. Bituma abayoboke ba papa bababazwa cyane n'uko itegeko ry'umwami w'abami ryasaga n'irititaye kuri Ruteri nk'umuntu ugomba guhana. Abantu bamaze kubwirwa ko Ruteri ari ahantu h'umutekano nubwo yari nk'imfungwa, bibagabaniriza uburakari ndetse byongera umunezero mwinshi mu bantu kubw'ibyo. Inyandiko ze zirushaho kwitabwaho cyane gusomwa kuruta ikindi gihe cyose. Abantu barushaho kwiyongera mu kwemera ukuri kwigishwa n'umugabo w'intwari wiyemeje kurengera ijambo ry'Imana ryari ryarateshejwe agaciro n'abantu bakomeye. Ubugorozi buriyongera kandi burushaho kugira imbaraga, bukwira henshi. Imbuto yabibwe na Ruteri imera ahantu henshi. Kuba atarahari byakoze umurimo ukomeye kuruta uko yari kuba hibereye. Abari inshuti ze benshi biyumvagamo inshingano y'ubugorozi ko ari iyabo kuva igihe umukuru wabo abakuwemo. Kubwo kwizera gushya bakiriye, bakomezanya umwete mwinshi umurimo watangiye neza. Satani ntiyarekeye aho ngo aterere agati mu ryinyo. Akomeza kugerageza ibyo yamenyereye gukora mu gihe cy'ubugorozi bwose bwagiye bubaho. Kubeshya abantu no gusenya umurimo w'Imana akoresheje indi shusho y'ikinyoma mu mwanya w'ukuri. Nk'uko mu mizo y'ikinyejana cya mbere cy'itorero rya Kristo hahagurutse abiyita Kristo, niko hahagurutse nanone abahanuzi b'ibinyoma mu kinyejana cya 16. Abantu bamwe bamaze gukorwa ku mutima n'ibyabaga mu bakristo, bibwiye ko bagezweho n'ubuhanuzi budasanzwe, maze bumva bakwiriye gukomeza ubugorozi Ruteri yatangiye bakazabugeza ku iherezo. Ukuri nuko baciye ukubiri n'umurimo yakoze. Bitandukanya n'amahame y'ingenzi y'ubugorozi, ijambo ry'Imana ari ryo shingiro ryo kwizera n'imirimo myiza, barisimbuza ihame ridashikamye rihindagurika rikurikije imyumvire n'amarangamutima. Muri uko gushyira ku ruhande Bibiliya kuko ibarega amakosa no kwandavura, kwari ugufungurira Satani urugi ngo ayobore ibitekerezo byabo uko ashaka. Umwe muri abo bahanuzi yemezaga ko yabonekewe na marayika Gaburiyeli. Umunyeshuri wamuyobotse areka kwiga, maze nawe avuga ko yahawe umwuka umwe n'uwe kugira ngo asobanure ibyanditswe. Abandi bantu bari baracengewemo no gukabya biyemeza kumushyigikira, maze imigenzereze y'abo bantu bose bafite amatwara maremare ntiyabura guteza umuvurungano. Ubundi bibwirizwa bya Ruteri byatumaga abantu bumva ko ubugorozi ari ngombwa, nyamara abantu bari basanzwe ari inyangamugayo rwose bageraho bagwa mu rujijo bitewe n'abo bahanuzi bashya. Abakuru b'izo nyigisho baza kujya Wittenberg kugira ngo bereke ibitekerezo byabo Melanchthon na bagenzi be. Bagiraga bati, Imana yaduhamagariye kwigisha ubwoko bwayo. Twahishuriwe ubutumwa budasanzwe n'Imana ubwayo, kandi tuzi kubw'ibyo bigiye kubaho. Turi intumwa n'abahanuzi kandi turashaka ko na Ruteri yemera ubutumwa twigisha. Abagorozi batangazwa no kumva ibyo abo bantu bavuga, bagwa mu rujijo. Bari bahuye n'ikintu batigeze bumva hariho hose, bayoberwa inzira bakwiriye kunyuramo. Melanchthon yagize ati, bariya abantu barimo imyuka idasanzwe, ariko se niyabande. Reka twirinde ku ruhande rumwe kurwanya ubushake bw'Imana, nyamara ku rundi ruhande twirinde nanone kugwa mu mutego wa Satani. Bidatinze babona izindi mbuto zikomotse ku nyigisho nshya, Ibitekerezo by'abantu byari byaravuye ku ijambo ry'Imana cyangwa bariyemeje rwose kurirwanya. Amashuri ayoberwa icyo akwiriye gukora. Abanyeshuri bareka amasomo yabo bava muri kaminuza barataha. Ba bantu bibwiraga ko bashoboye kuyobora igikorwa cy'ubugorozi, ibiramambu bashobora kubushora mu mwijima w'icuraburindi. Abanyaroma bishimira ibibaye, bagarura intege muri bo ndetse bumva ko batsinze burundu. Bati, hasigaye gato gusa, bose bakatugarukira. Ruteri yumvise ibyabaye ubwo yari i Wartburg avugana agahinda ati, nari naratekereje n'ubundi ko Satani atazabura kuduteza igikomere, amenya neza imico n'imigambi yabo biyita abahanuzi kandi abona ingorane zigendereye guhungabanya ukuri. Guhangana na papa cyangwa umwami w'abami ntibyigeze bimutera agahinda cyane nk'uko ibi byadutse byamubabaje. Mu bitwaga inshuti zikomeye z'ubugorozi niho havutse abanzi ruharwa. Ubutumwa bwari bwarasezeraniye abantu amahoro nibwo bwahindutse intandaro y'amacakubiri mu itorero. Mu gikorwa cy'ubugorozi, Luteri yahaswe n'umwuka w'Imana maze amukoresha ibyo ashaka. Ntabwo yigeze yitwara uko yishakiye ubwe cyangwa ngo yibwirize gukora ihinduka rikomeye. Yumvaga ko ari igikoresho mu maboko y'Imana ishobora byose. Icyakora yahoraga yibaza iby'ingaruka z'umurimo akora. Umunsi umwe yigeze avuga ati, ndamutse menye ko amahame n'igisha yagize umuntu akomeretsa, yaba umukene cyangwa undi uwo ari we wese, kandi mu by'ukuri nzi ko ubutumwa bwiza budafite uwo mugambi, nakwemera urupfu inshuro 10 aho kubuhakana. Ubu noneho, Wittenberg yari ihuriro ry'ubugorozi igwa mu kibazo cyo gukabya mu myizerere, fanatisme no kwikorera ibyo bishakiye. Ntabwo ari inyigisho za Luteri zateje uwo muvurungano, ariko abanzi be barabimwitiriraga. Niko kumurega mu gihugu cy'Ubudage. N'umutima ushenguwe n'agahinda yaribazaga ati, aho ntibyaba bigiye kuba iherezo ry'umurimo w'ubugorozi. Mu bindi bihamaze gusenga, yabwiye Imana ibimubabaje byose. Yumvaga amahoro atashye mu mutima. Nuko akabwira Imana ati, uyu murimo si uwanjye ahubwo n'uwawe rwose. Sinkwiriye guterwa agahinda no kuhungabanijwe n'imyizerere y'imigenzo no gukabya. Ariko kwihanganira guceceka ngo ye kubirwanya bikamunanira. Yiyemeza kugaruka i Wittenberg. Afata urwo rugendo rukomeye rutyo atabanje kubitekerezaho cyane. Ntabwo umutekano we wari urinzwe n'ubutegetsi. Abanzi be bashoboraga kumwica kandi inshuti ze ntizashoboraga kumufasha cyangwa kumuha icumbi. Ubutegetsi bw'umwami w'abami bwari bwafatiye ibyemezo bikomeye abamuyoboka bose. Ariko yabonaga umurimo w'ubutumwa bwiza ubangamiwe. Nizo mpamvu mu izina ry'Umukiza yiyemeje kongera guhaguruka akarwanirira ukuri. Mu ibarwa yoherereje igikomangoma, amaze kuvuga ko agiye kuva i Wartburg, yagize ati, nyakubahwa, ndifuza kubamenyesha ko ngiye i Wittenberg kandi ngiye mfite uburinzi bukomeye buruta ubwo nahabwa n'ubutegetsi bwa leta. Sintekereza rwose gusaba ko icyubahiro cyanyu cyampesha kurindwa. Ndamutse ngiye i Wittenberg bikaba ngombwa ko nifashisha uburinzi mpeshejwe n'icyubahiro cyanyu, sinajyayo. Nta ntwaro yashobora kumfasha muri iki gihe. Imana gusa niyo ibishoboye, idafashijwe n'ubushobozi bw'umuntu. Ufite kwizera gushikamye, niwe Imana yiteguye kurinda ibikomeye. Mu rundi rwandiko rwa kabiri yanditse mu nzira ajya i Wittenberg, Luteri yagize ati, niteguye kwihanganira kutitabwaho namwe gikomangoma no guhangana n'uburakari bw'isi yose. Mbese abaturage b'i Wittenberg si umukumbi wanjye? Mbese Imana si yo yabanshinze? None se si ngomba, mu gihe bibaye ngombwa, no kwemera kupfira? Ndetse ndatinya kubona imivurungano ikomeye mu Budage izatuma igihugu cyose gihanwa n'Imana. Atangira umurimo w'afite amakenga no kwicisha bugufi kandi ashikamye, yagize ati, ijambo ry'Imana ni ryo rituma turwanya icyihaye intebe gikoresheje igitugu. Ntabwo natekerezaga kwitabaza imbaraga za kimuntu ngo zikureho imigenzo n'ubuhakanyi, kandi ntawakoresha gutaha, kuko narwaniriye umudendezo wo gukurikiza umutimanama, kuko umudendezo ari intango yo kwizera. Inkuru ikwira vuba vuba mu mudugudu wa Wittenberg yuko Luteri yagarutse kubwiriza. Abantu bava imihanda yose maze kiliziya yuzura abantu. Azamutse kuri alitari arigisha, atanga inama, agira n'ibyo anegura, ariko akabikora mu bushishozi n'ubwitonzi bukomeye mu mvugo yoroheje. Ageze ubwo avuga iby'imyitwarire y'abiyambaje imbaraga no guhutaza abantu bababuza kujya mu misa gusenga, ati, misa ni ikintu kidatunganye, ntabwo Imana iyikunda, igomba kuvaho, kandi ndifuza ko biba bityo ku isi yose igasimburwa n'ivugabutumwa bwiza. Ariko si byiza ko yabuzwa abantu mu buryo bw'agahato. Icyo ni ikibazo gishyikirizwa Imana. Ijambo ryayo ni ryo rigomba kubikora, ntabwo ari twe. None se kuki? Mwavuga muti, kuko twe tudafite ubushobozi ku mitima y'abantu nk'uko umubumbyi aba afite ibumba mu biganza bye. Dufite uburenganzira bwo kuvuga, ariko ntidufite ubushobozi bwo kugira icyo duhindura ku mutima. Twe turabwiriza. Ibirenze ibyo ni iby'Imana. Ndamutse nkoresheje imbaraga, icyo nabona ni iki? Nabona kutishima, ubuhendanyi, uburyarya n'ibindi, ariko nta kuri mu mitima, nta kwizera, nta rukundo. Iyo ibyo bitatu bibuze, nta kindi kiba gisigaye. Imana idukorera ibirenze iby'ijambo ryayo rikora, bitagereranywa n'imbaraga zanjye cyangwa izacu twese ku isi yose twishyize hamwe. Imana yigarurira umutima, kandi iyo umutima weguriwe Imana, byose biba biri muri yo. Yagize ati, ngiye kubwiriza, ngiye kuvuga kandi ngiye kwandika, ariko sinzigera mpata umuntu kwemera, kuko kwizera ni ikintu gikomoka ku bushake. Nimurebe icyo nakoze. nahagurukiye kurwanya papa indulgensia n'abayoboke ba papa ariko nabikoranye ubwitonzi nta mvururu nirinda kugira uwo mpotaza icyo nakize imbere ni ijambo ry'Imana narabwirije naranditse nta kindi nakoze nuko mu gihe nari ndyamye rya jambo nabwirije risenya ubupapa ku buryo ibikomangoma n'umwami w'abami batigeze babirwanya nge ntacyo nakoze ijambo ry'Imana niryo ryakoze byose iyo njya gushaka gukoresha imbaraga ubudage bwajyaga gutembamo amaraso ariko icyagaragaye n'iki hagaragaye kuzimira no kubabara k'ubugingo n'umubiri nakomeje kwirinda kuvuga maze ndeka ijambo ryonyine rizenguruka ari kwiza kuri isi yose rutera mari cy'umweru cyose abwiriza buri munsi imbaga y'abantu bari bamufitiye amatsiko ijambo ry'Imana rigeze ubwo rihagarika rwose ugukabya mu kwizera ko ari kwaradutse imbaraga y'ubutumwa bwiza igarura abantu bari barazimiye mu nzira y'ukuri nta mugambi ruteri yari afite wo guhura n'abo bantu birunduriye mu gukabya kwizera kuko imyitwarire yabo yari yarangije byinshi yarazi neza ko abo bantu bafite umutima wo guhubuka bityo kuba bibwira ko babonye umucyo udasanzwe mvajuru ntibajyaga kwihanganira ubeurira ikosa ryabo uko yari babwira kose kuko babaga bitwaje ubutegetsi bukuru basabaga ko buri wese yemera ibyo bavuga atabanje no kubigenzura nyamara kuko bashatse kubonana n'umugorozi ruteri yemera kubakira abereka ku mugaragaro kwihenda kwabo bahera ko bava Wittenberg batazuyaje ya matwara yo gukabya ahagarara igihe gito ariko nyuma y'igihe yongera kwaduka none hafite ubukana burushijeho kandi aza kugira ingaruka mbi bikabije Luteri yavugaga iby'abayobozi babwo ati kubwabo ibyanditswe byera babifata nk'urwandiko rudafite agaciro rupfuye maze byose bariyamira bati umwuka ariko Rutera hakana rwose ko atazigera akurikira inzira y'umwuka bibwira ko ariyo ibayobora ndasaba Imana ngo mumbabazi zayo indinde kuba mu itorero ry'abatagatifu nshimishwa no kwibanira n'abicisha bugufi boroheje abanyantege nke bahora baniha batakira Imana bivuye ku mutima kugira ngo ibahumurize bafashe uwitwa Thomas Munzel wari umwe mu bakomeye mu gukabya kwizera yari umuntu ufite impano zitangaje iyo zijya kuyoborwa no gukoreshwa neza zashoboraga kumukoresha ibyiza ariko ntiyari yarigishijwe amahame y'ibanze y'idini ry'ukuri yibwiraga ko yahamagawe n'Imana kugira ngo akosore isi maze yibagirwa nk'uko benshi bajya babigira yuko ubugorozi bugomba gutangirira ku muntu bwe yari afite guharanira umwanya w'icyubahiro mu bantu kandi ntiyifuzaga kuba uwa kabiri ku muntu wari we wese nubwo yaba ruteri yaregaga abagorozi kwibanda kuri Bibiliya yonyine mu myitwarire yabo icyo kirego gisa n'icy'ubupapa yiyumvagamo kuba intumwa y'Imana ikwiriye gukosora ikibi yibonaga ko guhangwaho n'imyuka ari bwo buryo bwo kubigeraho kandi ko uhanzweho n'imyuka ari we ufite kwizera k'ukuri nubwo yaba atabumbuye Bibiliya abahanga bajimije muri uko gukabya bemeraga kugengwa n'ibyo bitekerezo bakumva ikibaje mu bitekerezo cyose ko ari ijwi ry'Imana nizo mpamvu bagendaga bakagera kure birenze urugero bamwe bagera ubwo batwika na Bibiliya zabo bavuga ngo urwandiko rurica ariko umwuka urakomeza inyigisho za Thomas Munzel zari izo gushimisha irari ry'abantu ziberekeza gusa ku bitekerezo kamere by'abantu babirutisha ijambo ry'Imana nizo mpamvu abantu ibihumbi n'ibihumbi bayobotse inyigisho za Munzel maze bazibukira gahunda yo gusenga mu ruhame bemeza ko kubaha iby'ibikomangoma ari bwo buryo bwo gusenga Imana n'ubutunzi ibitekerezo by'abantu byari byaramaze kurambirwa igitugu cy'ubutegetsi bwa papa bigira kaga nanone ko gukandamizwa n'ubutegetsi bwa leta inyigisho zo kwivumbagatanya za Munzel zari zigendereye igihano mvajuru maze ziberekeza mu turere twose bishora mu bibi bijyanye n'irari ryabo ibibi bitigeze biboneka no guhangana kw'abantu biba byinshi igihugu cy'ubudage cyuzura imivu y'amaraso Ruteragira umubabaro mu mutima wikubye inshuro ebyiri kuruta uwa mbere yagiriye mu cyumba Erfurt abonye ko ingaruka zo gukabya mu myizerere y'abantu bazitirira ubugorozi ibyegera bya papa byemeza ko inyigisho za Ruteri ari zo mendezo y'ubwigomeke kandi benshi barabyemera nubwo icyo kirego nta shingiro cyari gifite nticyari no kubura guteza umugorozi umubabaro ukomeye kugerageza gupfobya ukuri bagufata nko kwizera kw'abakabya byari ikintu kiremerereye Ruteri kukihanganira kurundi ruhande abakuru b'imyivumbagatanyo bangaga Ruteri bidatewe gusa n'uko anyuranyije nabo mu nyigisho ahubwo n'uko atemera ko babonekewe n'umucyo mvajuru maze akabatangaza nk'abanzi b'ubutegetsi bwa leta mu kwihimura bamurega kuba umuntu wiyemera bikabije ubwo rero asa n'uwihamagariye urwango rw'ibyo bikomangoma n'abaturage abayoboke ba papa bari bibereye mu munezero bategereje kubona intangamugabo zo gutsindwa k'ubugorozi maze bagerageza gukomeza kurega Rutera amakosa atigeze akora kuko yabyirindaga agatsiko k'abakabya mu kwizera mu gihe bamaganaga kuba baregwa ibinyoma bashoboye kugira umugabane w'abantu ujya mu ruhande rwabo kandi nk'uko bijya bikunda kubaho ku bantu bari mu nzira itari y'ukuri bageze ubwo bafatwa nk'abarenganirizwa kwizera kwabo bityo babandi barwanyaga ubugorozi bihanukiriye bagirirwa impuhwe nk'abantu bapfukiranywe bikabije uwo wari umurimo w'umwanzi kandi yari agifite wa mugambi wo kwigomeka watangiriye mu ijuru Satani ahora ashaka kuyobya abantu no kubasunikira mu gukora icyaha akita icyaha gukiranuka naho gukiranuka akakwita icyaha ni kangahe bitagiye bigaragara bityo ni inshuro zingahe bijya bibaho ku bagaragu bakiranukira Imana kunegurwa kuregwa ibitari by'ukuri kuko barwanirira ukuri badatinya nyamara abantu bagaragara neza ko bakorera Satani akaba aribo bahabwa icyubahiro ndetse bakitwa barengana kubwo kwizera abagaragu b'Imana by'ukuri bakaba intabwa bakagirwa abantu bo kwirindwa no kutiringirwa kugaragaza ubutungane by'uburyarya no kwiyoberanya bikomeza kugaragara mu bantu no kubayobya mu buryo bwinshi butandukanye nk'uko byagaragaye mu gihe cya Luteri abantu benshi bateshuka inzira yo gukunda ibyanditswe byera maze bakurikira inzira zabo bwite zihwanye n'irari ryabo aho kubaha amategeko y'Imana uwo ni umwe mu mitego ya Satani ikomeye mu kwangiza no guhindanya ishusho y'ubutumwa bwiza Luteri yarengeraga ubutumwa bwiza ntabwo bafitiye abamurwanya impande zose ku rugamba rwose yarwanaga ijambo ry'Imana niryo ryari intwari ikomeye akoresheje iryo jambo ry'Imana yashoboye kurwanya ubutegetsi bw'ikirenga papa yihaye n'ibitekerezo filozofia byo gukunda igihugu byigishwa n'abiyita abahanga b'icyo gihe kandi uko yarwanyaga ubuyobe mu gukabya mu kwizera yabaga akomeye nk'urutare atemera ko bwivanga n'ubugorozi buri wese mu bo yarwanaga nabo yahaga agaciro ibyanditswe byera mu buryo bwe maze mu mwanya wabyo ubikwiye akahashyira ubwenge bwa kimuntu nk'aho ari bwo soko y'ukuri n'ishingiro ryo kumenya itorero uko gukunda igihugu kwigishwaga kwabaga gushingiye ku bitekerezo gusa by'abahanga maze babigira amahame y'idini risenga abanyaroma bo bemezaga ko umuyobozi wabo mukuru papa ari uruhererekane rwo guhamagarwa kw'intumwa kudahinduka ahubwo guhoraho ibihe byose amoko yose yihisha muri icyo gitekerezo cyo kwitirirwa intumwa nyamara nticyabatesha gukora ibibi Guhishurirwa kwigishijwe na Munzeri n'abamukurikiye ntikwavaga ahandi hatari mu bitekerezo by'abantu bihabanye n'umucyo mvajuru. Ubukristo bw'ukuri bwakira ijambo ry'Imana nk'ubutunzi buruta ubundi bwose bwahumetswe n'Imana kandi ko ari ryo buye fatizo. Amaze kuva i Wartburg Luteri nibwo yarangije umurimo wo gusobanura isezerano rishya nuko bidatinze ubutumwa bwiza bugezwa ku baturage b'Ubudage mu rurimi rwabo ubwo busobanuro bwakiranye umunezero n'inshuti z'ijambo ry'Imana ariko bwasuzuguwe n'abari baratsimbaraye ku mihango n'amategeko by'abantu abapadiri bababajwe nuko abaturage rubanda bashobora kujya impaka nabo ibyerekeye ijambo ry'Imana kandi noneho ubumenyi bwabo buke bukajya ahagaragara Intwaro z'ibitekerezo byabo bya kimuntu ntabwo zari zigifite imbaraga yanesha imbaraga y'umwuka. Ubu papa bukoresha ububasha kugira ngo bubuze ikwirakwizwa ry'ibyanditswe ariko amategeko ibihano no kwicurwa gashinyaguro byose bibi by'ubusa. Uko abantu barushagaho kugirira abantu bugome no kwamagana Bibiliya niko abantu barushagaho kuyikunda no gushaka kumenya icyo yigisha by'ukuri. Abashoboraga gusoma bose bifuzaga kwiga ijambo ry'Imana. Bayigendanaga ahantu hose kandi bakayisoma bakayisuberamo inshuro nyinshi maze bagashimishwa no kuba bagize imirongo myinshi yayo bafashe mu mutwe Luteri abonye ubwuzu abantu bakiranye isezerano rishya atangira gusobanura isezerano rya kera agenda asohora imigabane yaryo buhoro buhoro uko ayirangije Inyandiko za Luteri zakirwaga n'abantu bo mu mijyi kimwe n'abo mu turorero ibyo Luteri n'inshuti ze bandikaga abandi bakoraga umurimo wo kubyamamaza Abapadiri bamaze kubona ko ibigo byabo bitabaha imirimo ihoraho yo gukora bashaka guhindura ubwo buzima ngo basimbuze ubunebwe gukora bagenda bakwirakwiza ubwabi ijambo ry'Imana nyamara batarize bajya mu midugudu mu turorero mu mazu bagurisha ibitabo bya Luteri n'inshuti ze bityo Ubudage buhishurirwa umurimo ukomeye wo kugurisha ibitabo izo nyandiko ziganywe ubwuzu bwinshi cyane n'abakire abakene abanyabwenge n'abatarize Mu gihe cy'amajoro yo gutarama abigisha bo mu birorero bazisomeraga amatsinda y'abantu bateraniye hamwe mu ngo n'ijwi riranguruye uko kwigisha kwemezaga imitima ya benshi maze bamara kwakira ijambo ry'Imana n'umunezero nabo bakageza iyo nkuru nziza ku bandi ibikorwa by'ubwo butumwa bwahometswe n'Imana byarigaragazaga guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo guhabaswa ubwenge kwiga ijambo ry'Imana byahinduraga cyane imibereho n'ibitekerezo by'abantu Ubutegetsi bw'ubupapa bwari bwarashyize abantu babwo mu buretwa bwabahenebereje bahera mu bujije. Kubahiriza imigenzo ya gipagani byari byarakomeje umutima n'ubwenge byari bifite umugabane muto mu masengesho yabo. Ikibwirizwa cya Luteri cyerekanye ukuri kose kw'ijambo ry'Imana, hanyuma ijambo ry'Imana ubwaryo rishyizwe mu maboko y'abantu basanzwe, rikangura impano zabo zari zarasinziriye, ritunganya imyitwarire ya Gikristo kandi ribamenyesha uburyo bushya bwo kunguka ubwenge nyakuri. Wabonaga abantu bo mu nzego zose bitwaje Bibiliya kandi barengera rwose inyigisho z'ubugorozi. Ab'ingoma ya Papa bari barahariye abapadiri n'abafuratiri inyigisho y'ibyanditswe, babararikira noneho guhagurukira kuvuguruza inyigisho nshya. Ariko kuko batari basobanukiwe n'ibyanditswe ndetse n'imbaraga y'Imana, abo bapadiri n'abafuratiri barashoberwa, ntibashobora kuvuguruza ibyo bitaga ubujiji n'ubuyobe. Umwanditsi umwe w'abagatulika yagize ati: "Birababaje kubona Luteri yaremeje abigishwa be ko kwizera kwabo kugomba kuba gushingiye ku byanditswe byera. Abantu benshi bahuruzwaga no kumva abantu batize amashuri menshi bashobora kurengera ukuri, bakajya impaka n'ibihangange mu buhanga bw'iby'iyobokamana. Ingingo nke gusa zoroheje mu byanditswe byera zatsindaga ingingo zabo, bakamwaragurika kuko bigaragaye ko ntacyo bazi kandi ari abantu bakuru. Abagore n'abana, abanyamyuga n'abasirikare bari bazi ijambo ry'Imana kurusha abadogiteri n'abapadiri bambaye amakanzu. Hagaragaye cyane itandukaniro hagati y'abarengera ubutumwa bwiza n'abarengera imigenzo ya kiromani mu bahanga b'uburyo bwose ubwo bari imbere y'abaturage. Imbere y'abantu bakuru batsimbaraye ku busumbane mu butegetsi, batitaga ku nyigisho z'indimi n'ikibonezanyandiko, hari abasore b'ubushake bitangiye kwiga no gusobanukirwa cyane n'ibyanditswe kandi biganaga abahanga ba kera. Kubw'impano zitangaje bari bafite n'umutima wiyeguriye gukoreshwa n'Imana, abo basore bageze ku bumenyi butangaje bwangu ku buryo ntawe bajyaga kugereranywaho. Kandi abo basore b'abagorozi bahuraga n'abadokteri b'i Roma mu biterane by'abantu, babazimbaga mu bitekerezo mu buryo bugaragaza ko bazi icyo bavuga, maze abo badokteri bananirwa kwihagararaho bagakorwa n'isoni mu maso y'abantu, bikabatera gusuzugurika. Umwepiskopi w'i Roma abonye ko abantu bamushiraho, yiyambaza imbaraga z'ubutegetsi kugira ngo agarure abamucika akoresheje ubushobozi bwe bwose. Ariko abantu bari bamaze kubona muri izo nyigisho nshya igisubizo gikenewe n'ubugingo bwabo, batera umugongo abari bamaze igihe kirekire babagaburira ibidafite akamaro, imigenzo n'imihango by'abantu gusa. Maze igihe akarengane kari gatangiye kubabwiriza butumwa bwiza, bitaye cyane ku magambo ya Kristo wagize ati: "Niba barenganiriza mu mudugudu umwe, muzahungire mu wundi." Umucyo w'ubutumwa ukwira hose. Imana yafunguriraga imiryango abahungaga aho bajyaga hose, bakahaguma maze bakavuga ubutumwa, kenshi mu nsengero cyangwa aho bidashobotse bakabuvuga mu ngo cyangwa hanze. Aho bashoboraga kwakirwa bakabatega amatwi hose habaga hejejwe nk'urusengero. Ubutumwa bwigishwa n'imbaraga nyinshi kandi bushikamye ku buryo byari biruhije kubukoma mu nkokora. Byabaye iby'ubusa guhamagaza ubutegetsi bw'itorero bufatanije n'ubutegetsi bwa leta ngo burwanye icyo bitaga ubuyobe. Byababereye iby'ubusa nanone kwiyambaza kubashyira mu nzu z'imbohe, kubica urw'agashinyaguro babatwika kandi babicisha inkota. Abakristo benshi bahamije kwizera kwabo, bemera kuvushwa amaraso, kandi igitangaje, umurimo w'ubugorozi urakomeza. Akarengane karushaho kwamamaza ubutumwa, maze wa mwaduko wakomotse kuri Satani wo kwizera gukabije washakaga kwicara ku ntebe, ugaragara ko ari intwaro y'umwanzi idashobora kunesha umurimo w'Imana.